uhambo lolwimi.
The journey of the language.
Ndlela ya ririmi.
Lwendo lwa luambo.
Ntoni leyo?
Leyo imvelaphi yam.
That is my genesis.
Hezo ndi vhubvo hanga.
Imasungulo ya mina.
Molweni, siyanamkela kuhambo lolwimi. Le nkqubo uyiphathelwe lusasazo lweMzantsi Diaries. Eli jelo losasazo liyindibanisela lwesikolo sezobuntatheli kunye nesikolo selwimi eRhodes University. Lilungiselelwe liqela elifunda izifundo zosasazo eRhodes University. Zonke iindaba eziphuma kwijelo leMzantsi Diaries zithetha ngobomi baseMzantsi Afrika. Obu bomi buquka izinto ezenzeka kubafundi, kubahlobo babo, kwiintsapho nakwabanye abantu ababaziyo. Kuhambo lolwimi sithetha ngendlela ulwimi esiluthetha ngayo, olubutshintsha ngayo ubomi bethu, thina bantu balapha eMzantsi Afrika. Igama lam nguLona Mathuntuta, ibe ngoku ndikuphathele usasazo lokuqala.
Uhambo lolwimi.
Namhlanje siza kuva kuKeleboga Eiseng malunga nalomba uhambo lolwimi nokubaluleka kokonga ulwimi, ingakumbi kubantu baseMzantsi Afrika emva kwexesha lengcinezelo. Rhabulapha.
So during the apartheid period, language was used as one of the strategies.
Ngexesha lengcinezelo, ulwimi belusetyenziswa njengenye yendlela yokwahlula nokuqelanisa abemi boMzantsi Afrika. Kungoko sasinamaphandle awayekhelwe abantu abamnyama kuphela. Enye yempawu ezasetyenziswa ukwahlula abantu yayilulwimi lwenkobe abantu baluthethayo. Ngoko ke, abantu bebesahlulwa babelwe iindawo zokuhlala ngokweelwimi zabo.
Post-apartheid South Africa did away with those type of segregations and
uMzantsi Afrika wentando yesininzi uye waziphelisa nya ezindlela zokwahlula abantu. Ngoku ke siyaphawula ukuba ilizwe lethu lilwimi mninzi yaye lineenkcubeko ezininzi kunamandulo. Ngapha koko kukho nomba wokumanyana kwabemi boMzantsi Afrika ngokolwimi. Kungenxa yoku le nto ukwazi ukufumana umntu okwaziyo ukuthetha iilwimi ezintathu okanye ezine. Umntu waseLimpopo uyakwazi ukuthetha iilwimi ezintlanu. Ndicinga ukuba abantu baseLimpopo bangabona bantu balwimi mninzi eMzantsi Afrika.
So we are able to see that post-apartheid.
Ngoku siyakwazi ukubona ukuba singuMzantsi Afrika wentando yesininzi, sikwazile ukuguquka. Abantu ngoku bayakwazi ukuthetha naluphi na ulwimi ngaphandle koloyiko nokukwaywa njalo
njalo.
Ukusetyenziswa kolwimi njengesixhobo sokumanya abantu baseMzantsi Afrika yenye yeempawu ezibalulekileyo zoMzantsi Afrika ongesekho phantsi kolawulo lwengcinezelo.
Masibulele kuKeleboga Eiseng ngokusinikeza ulwazi olubanzi ngohambo lolwimi lwethu apha eMzantsi Afrika. Ingaba ziziphi izihloko ungathanda sizibandakanye apha kusasazo lwethu oluthi uhambo lolwimi? Masike sive ukuba abasebenzi bakwisikolo sezobuntatheli nesiselwimi apha eRhodes University bathini.
Uhambo lolwimi.
My name is Kyla Ru.
Igama lam nguShepi wakwaMati.
My name is Robin Peros.
In Akhe class and digitale media.
And I am a PhD student and teaching assistant at the Rhodes School of Journalism.
Ndingumhlohli kwisikolo semfundo ngobuntatheli nezopapasho.
I think this is baie belangrik vir studente om hulle self in hulle eie moedertaal te kan uitdruk, in die klaskamer en in die media wat hulle maak. En dit beteken dat ons as docente en tutors onsself moet uitdaag om meer Suid-Afrikaanse tale te leer. Persoonlik sal ek graag advies wil hoor oor hoe om gemaklik te raak in ander tale, sodat ons almal mekaar beter kan verstaan.
Ndikholelwa ukuba imeko ubani athi akhulele phantsi kwayo kunye nenkqubo yemfundo amfimfitha kuyo ulwazi, ziye zibumbe isigama sakhe kunye neelwimi azisebenzisayo kubomi bakhe bemihla ngemihla. Ngenxa yoku, asinako ukuphika ukubabukho ubudlelwane obukhoyo phakathi kolwimi nenkcubeko yomntu. Noxa ndiphakamisela phezulu ukubaluleka kokuzingca nokuzingomba isifuba ngenkcubeko yam njengomXhosa, akusithelanga kum ukubaluleka kokufunda abantu ngeenkcubeko zabanye abantu nokuthetha iilwimi ezininzi kangangoko ndinakho ukukwazi ukuzithetha.
You know, isiXhosa for Jern was made compulsory for students at some point in time in the Rhodes Journalism School. Yeah, and I'd also be interested to know, you know, what are the effects of that program are or have been? What is the update sort of on that? And yeah, I wonder if something similar can be instated for staff at the university. You know, and if it is, you know, is it really beneficial? You know, how are staff or, you know, students using those skills or using that language, whether it's isiXhosa or isiZulu?
Kaloku sinoxanduva lokuba iilwimi zethu sizinakanele kwaye siziphuhlise. Uthi umbhali nomenzi mboniso banyabanya waphaya eSenegal uSemben Osman xa ethetha, masiyeke umkhwa wokufana nale ntyatyambo kuthiwa ngujongilanga, simane sijika oko silijonge elo langa liphuma lityhutya isibhakabhaka liyokutshona. Uthi okufanele sikwenze kukuzithatha njengelanga lona elisembindini wengcamango neengcinga nezimvo ngobomi esiphilayo nentlalo yethu. Ndithi ke kubafundi aba, huntshu, halala.
Liphela kanjalo elijelo lanamhlanje. Kwiveki elandelayo, siza kuniphathela ijelo elilandelayo kule nkqubo ethi uhambo lolwimi. Le nkqubo ihlelwe nguQhawekazi Mphahlwa kunye noNasiphi Mahlathi kwiDyunivesithi yaseRhodes. Umculo uhlelwe nguKetsa Beats. Igama lam ngulona Mathuntutha. Mphulaphuli, umbengu omde uyawucima umlilo. Kodwa ngaphambi kokuba ndiyishiye indawo, ndingathanda ukukushiya nombuzo othi, ingaba yintoni ulwimi kuwe?
Ndingathi ulwimi mna sisitixo apho esikwenza uthethe okanye ucommunicate nomntu wonke. So ulwimi okanye ilanguage, it's that key, sesa sitixo sikwenza ukwazi uncokola okanye ucommunicate nawo wonke umntu all over the world.
So language to me is something that is incredibly powerful because it is a way to communicate not only surface level things, but also you can communicate emotions along with your body language, along with the way that you carry yourself. And also because I'm a Christian, I believe that language is inherently powerful because it is the power of God that created the entire world. And so when we speak, we have inherent power in the words we speak over ourselves.
Luambo luthu sango divisa vangwe vathu uri ndibva gai.
Ulwimi bubugcisa.
Ulwimi lami lingenza ukuthi ngiziqhenye ngomlando wami namasiko ami akaZulu.
Ulwimi kum indlela yobalisa, indlela yoncokola. Because storytelling is very important, in so me are very important, you know. And into engesixhosa is that isixhosa sitolikwa. Izinto ezininzi xa usithetha ngesixhosa and then funeka uzitolike ngesiNgesi, intsingiselelo yezo zinto iyaphela.
Pulelo ne pulelo kasipitori baki pulelo. Pulelo fona ke ka mokgwa motho a te expressang ka teng e o bontsha gore batho as batho re creative. Cause go ka lebelelane pulelo e nngwe le nngwe e na le personality ya yona. For example Spitori o ka be o bolelang ka teng ga utlwe gore mo go bolelang wena ko kasi, and then if o bolela siXhosa utlwe gore maXhosa like siXhosa in fact se very colorful ba happy ba expressive. So for na language for na pulelo ke ntho e kopantshang batho because as soon as o tlore le bolela pulelo yo tshwana o kgona go relate le motho o a ona selo se le thibelang gore le tlhaloganyane pulelo e tlisa le kgona go kopantsha ditlhaloganyo tsa lena le kgona go ba creative le kgona go tlhaloganyana man on a deep level.